kwala ni mpeni ya u Aba flower si suha Wama michi ni siosa Hela na pa mati ya semba Amye Over it is you Mini misedu ya uye tulibu Aba mnuzu etu video
Hits.com.